guddiga cadaalad bay mareen. Hadde waa dad howl badan hayay, anigiyo ugaasii ahaa ergadii aan qoray baa layska tirtiray oo erga jaabkooda ahoo gaarigii booliiska taliyaha ciidanka booliiska saddexda gobol uu kusoo ururiyey bay meesha ku sawirteen. Reerkii dadkii musharaxiinta u ahaa dhoomiyeedina dad nagu mal ay musharax ku noqdeen baanan warka haynin bay hadda jaabkooda isaga doorteen. Markaan weydiinay arrimahaasna iidan baa laygu fasaxay oo hadda international ahoo dad badan ay ogaayeen oo dadkii oo nabad ilaalinta meesha u joogay oo amisom guddiyihii doorashooyinka oo qaran iyo gobolba ka mid ah dadweynihii meesha jooga oo soomaaliyeed arrin